Let me guess, Nodesha, Melisha, Alisha, Aisha, Zakwisha, Mekisha. Kwa kifupi unadatisha. Jina gani story ndefu kufupisha. Imefika ile time maisha kuraisisha. Nipenye ka upepo kwa dirisha. Ina kubonga sana unajua na maanisha. Forget your name, give me your number. Napenda your smile, shake it a bam bam. I know ni game ipo kwa zamzam. Kwangu piga stop, nazidisha moma sham sham. Hakuna kitu nangoja. Na venye umesimama kama namba yani moja. Salute, kikuruti na kisoja. Yani sifurukuti, niko moja kwa moja.
Tabani, ay, ay. Na wendo neni patabu. Tabu, Tabani. Wendo neni patabu. Tabu. Unavyolizungusha mitabani. Unavyonyongoruta mitabani. Nalivutia picha kitandani. Yes. Kitandani. Unavyolizungusha mitabani. Unavyonyongoruta mitabani. Nalivutia picha kitandani. Yes. Kitandani.
Go DJ, it's my birthday. I gonna party like it's my birthday. Sip my konyagi vant, flaka blaze. Ya kuna wakushasha, tunafesha paka Monday. Maisha fura rando hii. Haina karada BD. Play your card, stay OG. Ja ana bless from the far, now you see. Forget your name, give me your number. Napenda your smile, shake it a bam bam. I know ni game, ipo kwa zamzam. Kwangu piga stop, nazidisha moma sham sham.
Tabani. Wendo neni patabu. Tabu. Tabu. Tabani. Wendo neni patabu. Tabu. Unavyolizungusha mitabani. Unavyonyongoruta mitabani. Nalivutia picha kitandani. Yes. Kitandani. Unavyolizungusha mitabani. Unavyonyongoruta mitabani. Nalivutia picha kitandani. Yes. Kitandani.
Baby look it ja kitanda tako toke Monday morning. Baby look it ja utakate tate wote mkate morning. Baridi mija kitanda chetu kina kutamani. Baridi mija kitanda changu kina kuita.
Honey. Honey, where?
See?
Frank Lebo up in this, and we never stop. I thought I told you that we won't stop. Yeah, come on.
Come on.